sarakoc ballaaran ayaa laga dareemayaa qiimaha la iibiyo khudaarta suuqyada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, gaar ahaan yaanyada ayaa waxaa laga dareemayaa sarakoc aad ah. Qaar ka mid a ganacsatada iibida khudaarta ayaa ka hadlay waxyaabaha sababay in xilligan sarakoc laga dareemo qiimaha khudaarta, gaar ahaan yaanyada.
Loor barbarooni way gadaan ilaa 150 kun, hadda maynoonayday maalantun 350 kun. Loor liinanaay 500 gadaan hadda milyaanga marahay. Hal xabo bocor ay way gadaan 35 kun shilin, hadda $2 marahay. Kabsar caleen awalan qaalan oo hayti laakiin sadi bariyaalkan raqiisu way gadaan 20 kun, iyo kooti 60 kun konton kun waana noosiyay. Kiilo basale 800 kun waana noosiyay 25 gadaan hadda laakiin sagabti kiiladii 20 gadaan uu noo tumiyo 3 kun waana noosiyay. Barku intaasay tii khudaartana ka kooban tabac aan salaatee saas oo kale ordaanayeen way gadaanay 35 adil amadaan bir konton goon diir oo sababay in maadaama roob yarana jarta baawreedina taraag dheera galahayaan hawreegdan jididkii roobun koobsadaayaan saas dartii wal yar roob ee gubdi wareegid kaas dartiis iyo ku qoyti bogolisiye tando ma dhoween ninkseene
idki hunye
Alhamdulillah ilaahay haniin badi khudaarta maasha Allah akbar wa qaysana nyaayada qaalawti balo adduunyada khudaarta wala dhan koostada baradda toonka wala dhanba liimada wala dhanba ilaahay haniin raqiisi alhamdulillah ilaahay ni zaaid roob qeyr qabna alla ninsheena nyaayada qaalawti baradda raqiisi khudaarta koostada ansalaatada liimada wala dhan maasha Allah eedan ka faraxsana wada qeyr isbedelka in eedan faylay maasha Allah khudaarta layba ka noolna ilaahay haniin zaaid roob qeyr qabna alla
oo ganacsadaas khudaar magaalada Baydhabo khaasatan suuq khudaarta maasha Allah walaal eedan faraxsanna walaaldina walaal samule khudaartan eedan ay buuxaan haddii ma qiimisheen isku jabanay maasha Allah dhoween in kooyahay Baydhabo dunyaashii in kooyas alxamdulillaah way buuxaan dal maamadkan oo kreat sidayn eeda walba mano walaal samule walaal ha maasha Allah walaal way buuxaan bardhada meel horti kintaalshe boqol iyo la jar la gadaa hadda $45 la gadaa kintaalkii oo boqolkiil ka jarta barbarooniga noorshi 3 boqol leemnaanta xogaa qiimisha ka ahaan loorshe way buu million 9 boqol 8 boqol intan dhaxeeyta yaani
sarakoc ku yimid qiimaha khudaarta kala iibiyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa ku soo aaday xilli roobka dayrta uu ka daa meelo badan oo kamid gobolada